Luka 5.
Tsiku lina Yesu adayimirira pamphepete pamnyanja ya Genesarete. Anthu ambiri mbiri kumampanikiza kuti amve mau a Mulungu. Iye adaona zombo ziwiri pamphepetepo. Asodzi anali atatulukamo ndipo ankatsuka makoka awo. Yesu adalowa mchombo chimodzi chimene chinali cha Simoni. Nampempha kuti asunthire pang'ono kunyanja. Adakhala pansi ndipo ali mchombo momwemo adayamba kuwaphunzitsa anthuwo. Atatsiriza kulankhula adauza Simoni kuti
sunthani kozamako, muponye makoka anu kuti muphe nsomba.
Simoni adati,
aphunzitsi, usiku wonse utakhalira kugwira ntchito osapha kanthu, koma chifukwa inuyo mwatero chabwino ndiponya makoka.
Tsono iwo adaponyadi makoka napha nsomba zambiri mbiri, kotero kuti makokawo ankayamba kung'ambika. Adachita kukodola anzawo a mchombo china chija kuti adzawathandize. Iwo adabwera ndipo adadzadza zombo ziwiri zonse zija mpaka zinali pafupi kumira. Pamene Simoni Petro adaona zimenezo, adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu nati,
pepana Ambuye, mundichokele, ndine munthu wochimwa.
Adatero popeza kuti iye pamodzi ndi onse amene anali naye adazizwa nako kuchuluka kwa nsomba zimene adaphazo. Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeo, anzake a Simoni, naonso adazizwa. Tsono Yesu adauza Simoni kuti,
usaope, kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu.
Motelo atakokera zombozo kuntunda adasiya zonse namatsata Yesu. Pamene Yesu anali mudzi wina, kudabwera munthu wina wakhate thupi lonse. Pamene adaona Yesu, adadzigwetsa mowera mapasi pamaso pake nayamba kumdandaulira. Adati,
Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa.
Yesu adatambalitsa dzanja kumukhudza nati,
chabwino, ndikufuna, chira.
Pomwepo khate lake lija lidatha. Tsono Yesu adamuuza kuti,
chenjera, usakambere wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetsa kwa wansembe, ndipo ukapereke nsembe adalamula Mose ija. Imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachilade.
Komabe mbiri ya Yesu inkawandira wandira, ndipo makamu ambiri a anthu ankasonkhana kuti amve mawu ake ndiponso kuti awachize nthenda zawo. Koma iye adapita kumalo kosapitapita anthu namakapemphera kumeneko. Tsiku lina Yesu ankaphunzitsa. Pomwepo padakhala afarisi ena ndi aphunzitsi ena amalamulo ochokera ku midzi yonse ya ku Galileya ndi ya ku Yudeya ndiponso ku Yerusalemu. Mphamvu zochokera kwa Ambuye zinali mwa iye kuti azichizira odwala. Tsono kudafika anthu ena ndi munthu wofa ziwalo atamnyamulira pa machira. Adayesa kulowa naye mnyumba kuti amkhazike pamaso pa Yesu. Koma chifukwa anthu adachuluka sadapeze polowera naye. Motero adakwera padenga nachotsapo mapale ena nkumutsitsa ndi machira ake omwe kumufikitsa pansi pakati pa anthu pamaso pa Yesu. Poona chikhulupiriro chawocho, Yesu adati,
mbale wanga, machimwa ako akhululukidwa.
Apo aphunzitsi amalamulo ndi afarisi aja adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti,
ha, ndaninso kodi amene akunyoza Mulungu mwachipongweyu? Ndani angakhululukire machimo? Si Mulungu yekha kodi?
Yesu adadziwa maganizo awo ndiye adawafunsa kuti,
bwanji mukuganiza zimenezo mu mtima mwanu? Chapafupi koposa ntchiti kunena kuti machimo ako akhululukidwa kapena kunena kuti dzuka yamba kuyenda. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali nazo mphamvu pasi pano zokhulukira machimo, onani.
Pamenepo adauza wofa ziwalo uja kuti,
iwe ndikuti dzuka, tenga machira ako uzipita kumudzi.
Pomwepo wodwalayo adadzukadi onse akupenya ndipo adatenga machira aja amene adagonapo namapita kwawo akutamanda Mulungu. Anthu onse aja adazizwa kwambiri nayamba kutamanda Mulungu. Adagwidwa ndi mantha nati,
taona zodabwitsa lero.
Pambuyo pake Yesu adatuluka naona munthu okhometsa msonkho, dzina lake Levi, ali pa ntchito mnyumba ya msonkho, adamuuza kuti,
"Iwe, unditsate."
Iye adanyamuka, nasiya zonse, nkumamutsatadi. Tsono Levi adamukonzera Yesu phwando lalikulu ku nyumba kwake. Okhometsa msonkho ambiri mbiri pamodzi ndi anthu ena anali nawo pa phwandopo. Afarisi pamodzi ndi aphunzitsi awo amalamulo adayamba kuwinya nafunsa ophunzira ake kuti,
"Bwanji mukudya ndi kumwa pamodzi ndi okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa?"
Yesu adawayankha kuti,
"Anthu amene ali bwino sasu asing'anga ayi koma amene akudwala. Ine tusinidabwere kudzayitana anthu olungama koma anthu ochimwa kuti atembenuke mtima."
Anthu ena adawuza Yesu kuti,
"Ophunzira Yohane amasala zakudya kawiri kawiri kumapemphera, chimodzimodzinso ophunzira a Afarisi. Koma ophunzira anu amangodya ndi kumwa."
Yesu adati,
"Kana anzake amkwati angathe kumasala zakudya pamene mkati ali nawo pomwepo, chosatheka. Koma idzafika nthawi pamene iye adzawachotsera mkwatiyo, pamenepo ndi azidzasala zakudya."
Yesu adawapheranso fanizo adati,
"Munthu sangamba chigamba ku chovala chatsopano kuchisokera pa chovala chakale. Chifukwa katero waononga chovala chatsopanocho. Ndipo chigamba chatsopanocho sidzayenerana ndi chovala chakale chicha. Ndiponso munthu satira vinyo watsopano marumba achikopa akale. Chifukwa katero vinyo watsopanoyo amapulitsa marumba acha. Choncho vinyoyo adzatayika marumbawo kuta ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira marumba atsopanonso. Ndipo munthu akangolawa vinyo wakale, watsopano sangamufune. Pajaramati wakale ndiye vinyo cha iye."